Mba obodo kilibe
Watana yezo na konsida
Yehu
Ebendozo na zezazo Dokte mekon konkwa bukwa chuku kweribo Elektriki moni dibo nine o
Mama 70 Iva Viva de Tunya Bobo Ezio
yoku no mwela nga basi yonu wa o Wanyo mane joso Ewe, ya ha ha Mama 17 no mulu muasa 7 children Chukwa na kawwa no buzi odudu mwa o Odogu no buzi last born Manesianya tata na wate togo Tata no buzi de juno Tata chukwa lisa mazi sika pweze o Onyo meleze nyaga bu kweze o Emye Eze no nesina chukwa lisa Imoni o Besa ya dibo Obodo kilimenu o
Bye.
nyagwe mgbe chukwu emeka na nne ya na-ele nni nne na-abịa na sọpụ eli nni nne na-akpọsi nde kliari na fọwọdịnụ nne na-agba ọfịa kpalute na sọpụo paneli si egi ike chukwu emeka na-eleba wekwuo n'eziokwu nni ya ga-agba ọfịa emesịa na ya ga-agbakwa ọfịa tupu ọgbagba ọfịa anya ga-eje gwụ ọnya gwụọ ya mere o ji wee banyezie na Naịjirịa Maritime Academy wee gwụ ọnya bụ ire wee bulu enyi ya n'isi ọgụlụ ka esi agba ọfịa maka ụgbọ mmiri o maka akpị ya na nke enuo o mesịa wee jebezie nụ London wegụzie business administration courses na London ọgụlụ business and leadership wee wegwu onye na masters level welugusie ogbenata na Niger odogwu welu salọpụo o welu mebe company ka fanyapụo emi kago shipping company afọ abụzi ọkasị akasịọ aka na-agbazie nke izizi na Niger nwa na ya eze imoni n'isolo sibe odogwu nwelu kpọdeta mi na asụọ ọ bụrụ otu ka o ji abụ ibụa na nwata etogo nwoke nwere kapasiti ọ bụrụ ọchọ 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 oyibo na ọkalịla akalị chukwu wee nyezie ya nwaanyị ọma olisa bi n'igwe wee nye ya dị besti waifu nwaanyị mmanụ obi di ya Mrs. Juliet Adaku Okonkwo ada na ya ọlọ ọlọ ọ na-akọnsida nwaanyị n'isolu sibe nwaanyị ọma na inwele ebe a na-achọ ọ bụrụ ọsọ nsọ na iji ọmalịcha ụmụaka welu ngọzie chukwu emeka nwa mana o nwekwala ọgụgụ isi ọ makwala ka esi akpa ego oyibo ọ bụ ya bụ CEO Five-Star Integrated Commodity Five-Star Farm ebe a na-emebi ife nni o nwere sadi imana fanwelu rice o imana fanwelu tomato imana fanwelu kalela kalie they supply to all African countries yo Five-Star na faso lusibe o ifugi mamelu ego jibulu si ọgbọgwu ego kalela kalie ọkwa na ọbụ ya bụ managing director na emi kago shipping company ebe chukwu emeka bụ CEO ifụla ebe a na-alụ ha sọpọtụ melu chukwu emeka ji wee bụrụ award aka nni aka ekpe o irisi phds in different courses wee bụrụ eziokwu and corporate governance kenye lienye o woke na kọlabọ mia mmili ị na n'ire mụ na-ekwu o woke na ọmelụ ngaba si o mgbe ngọzi chukwu dị kalie ya imepe Five-Star Foundation odogwu abịa ebe inyelu more than 5,000 people scholarship kaba agụba akwụkwọ ụfọdụ gị nyelu financial mobilization kafọwelụ ọsọbafịa chukwu emeka n'ibuzi bụlesinụ nta ga-eji etu gị o meza ya dị igbo obodo kilibenuo
ebe ndị ọzọ na-aza eze azọ
chukwu emeka
Chukwu Emeka nekene iwani oma olugbu
akunu lini na kesi onya mana galili gima kesi li po
onya mana galili gima
five star general
five star general
onya mulu kwa kuodo kwa I'm not going to be able to do it. edelude itage kwo kwo azo amu kende nodo kwo obonye kamu ne kwo ojido nye wanye kane kwo ezo mago ofonye chine wanye lo sinema chuku no nye liendozi punice Kamu e kole akuko Iwe kolina Ojiro soise mongoy Ife wan Nani ife ancient kingdom Nanu niyo kodogu sibiu wao Onwa omo yuko Onwa bato chichiri apalosa Makagene ife butubuo Atitili na buwe kwensuo Ife na life odogu Chifari agimeriwo Di hombo bilonia Chive executive officer Mary Mary global services Odogu ni mukwasi Mining company, Oji mining a mogo. Ego kunego gasu gefwe. Otumba one of Ibo landio. Oyo gerega ona ma. Ofonye kunye lani donu moto. Ifo kunye lumu putia leda. Ige mewe, ige mewe vane me. Even I live Oh,